hana kumide barakacyaalka ka nolan kaamka ka yelan duleedka magaalada Baydhabo oo shalay qeydar cade rakaale warmirad iyo xudur adoo iyo waliba iyo sheegana in iyo gaboon baahi shil duwan sada raashin laanta biyara caafimaad darro iyo awlaadi oo haysan walbarasho dadku oo badan bilaabay ciyaal iyo waliba codsadana in lagu aawe waliyaabo nolala aasaaskan ee gaar ahaan raashinka daryeelka caafimaadka maadaama lamadaas muhiimad gaar ah ay leeyeen
biidan baadan gullan yahno tibjana hayta aafmaad qafadana iyo falana baadka falana daylon ka falana ada adinyu wali halka saydan baahanya dib yahno qabna dahatmay otsadana anti aafmaad iyo nay raashin nanin sheena gogodan nanin sheena ya otsadan
qoyska meega ku koobanyi
qoyska imay ko koobanya ogo otodobe ire jerta an osiyet e yaqaba e tsasa otsadan lamat ge to unna galantana wala kashwa lang yara la arge ho budan se ho bukalena malka halaw dibatad ye badan lamat ge ka an se da so mudhala wala ka se mudhala wala ke si anay jerta tsasa adnya da ta krubna
ara ya mai man urale kam ka kale tetem
anna tilla ganja ayma dog idille saga dunjeru wa ni jirinyi lancha ga yawma
ngoriyan dantiga ya chaga isir koran la parti kokora biron ora no point dal madi hora bihi kaputa male no bero wino avar sire santa nguri hayni ilay dabaati nchendi wadan ka yawma hayna wadan la chaga isir koran bihi ya rayi hariir ilaahay maxaa eedan dabaatay sanna dad badan oo maate yar iyo nay yeli boosi ya garu san kaamkan ilaahay marti fatahadi hedduqwe marawan yar wadne helay fatahadi dadan eeda baahdan ka gobad ilaahay marti waa baahda way sisada waa na garbaan tan meel kale hadan den gaha jarte ba garbaan ba garbaan seenay hata daroome gaalada de xirfadii oo ku qasay na mahayn beer iyo nay hoolay ilay goobsada jarn yoogan ilay markii hore in hada ma leena beer oo yeen inta ma saaran
dhiniga kala maxamed noor maxamed oo ay gudoomiyaha kaamka qaydar cade iyo weybo suqurbi xaaladda nololeed ee ku jirta heryaalka uu soo noocsaday in la awi dad ku danyarte
waay maamul maxamed aadan adeer kaam qaydar ee dilay raw iyo gudoomiyuhu ku aha dadu idinta walaysano ilaahay marshi ah hooyoon haysanay gurulun haysanay untadan haysanay badmaya ka noolan noolada dheh oo yaaminta dad dadka is aragay haytan dad meel dheer ku barakaayo dad jeegan ku shalkooyo dad diin soo leeyo ku qoyan dad boqol soo rabu uru ku qoyan dad dad atmadii birdaal digaal ku dhayay dad oo qoyan jiraan dad idan dar u faysan ciidada samfal ee dawladda may ku wadaan antida ku gargaar leh dheer iyo wadaan horta aan nololu koowaad ilaahay marshiya biyo naftu ma jiraan baad ilaahay marshiya ma jira ka soo gordi ilaahay marshiya hool dhaqan ku qaadi jiray hoolay ku dhamaadaan nololu taas kuma raasiyay ilaahay hoolagina haysana hadii beer ilaahay marshiya oo toban beer iyo taabadaan in la hayna meel raayis baan jira hadda gaayna hadda adiga wada ay dadoo ilaahay marshiya meel ku sheeran faa'iido la hayna jiraan dadka ilaahay marshiya ma in baahiyina antiyo aan raashin helaan antiyo helaan aafmaad helaan antiyo helaan ilaahay marshiya baad helaan antiyo helaan ilaahay marshiya aag biyo qororadaan antiyo helaan ma haysadaan
dadku dan yartay iyo darofashar duwan wali bayoon ku kooyna deegaanadiyo yoona heroyin ka barakacyaalkeed duleed ka degmada Baydhabo iyo hanka biireen in iyo ciyaal shub helaan caawinaad